الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال أما تنا مجفو بمرز وفي الله تبارك وتعالى ننسي الله أشهدكم ينغتل ما ببلم ننسي الله أيقد بفور وليل بجلقك أبكر إذا مبت سواجتي والله تبارك وتعالى أبسن ولا بساسره أبو أبجلق سينغ سيب السلام zibasan zira maziga na biwobe tetuina chetubasabira kubaye na fudenga mujim yagano kukiriza Allahu tabaraka wa ta'ala na mukafu walida afiride kubushiriku afiride kubunasara kubyudaya afiride kubushia kubuhamadiya tagenda kudamukomba kusanyu era wa kuingira muliro gwa Allah tabarak wa taala khurudan abadiya awatali gufam nolecho tumusaba wa chitibwa Allah nebigambo ebirungi nga nabi wa fe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yabikozesanga ebigamba nti Allahumma ya muqallib al qulub ay Allah gwachusa chuse mitima jawana adam omusabomu gambe nti thabbit qalbi ala dinik Allah nywezo mitima gwange kudiniyo osabe Allah kuwechi tibwa husnul khatima enkomerero ennungi nolicho baganda banga basilamu tutambula n'ebikunsu ebiyitirivu ebikyasa ensangi zino ebyo ebiviirako eddiini z'abanadamu okubeera nga zifa olw'enzikiriza ze tujja tulaba mu bikunsu ebyo twalaba enzikiriza z'abashiya ku nsonga ez'enjawulo era twalaba nti abashiya barafida ba ithna ashariya ba imamiya ba jafariya ba ahlu albayti ba gakaniya ba nusayriya si baganda ba fembusira bakafu abekikolo okujjako aba abalamu singa binenya nebasiramuka bwe bafiira ku busiraamu Allah bayingize jjana twayingira olaga enzikiriza z'abahamadiya ezo ze bayina ezibattira enzikiriza yaabwe nga n'okusookera ddala ye muasisi w'ekikunsu ekyo gwe twalaba Miriza Ghulam Ahmad Miriza Ghulam Ahmad oyo Miriza yavaayo n'alaba nti asibwako obubaka okuva eri Allahu tabaraka wa ta'ala neyeyita nabbi atumiddwa era mujaddid azze okubeera ngazza bujja eddiini eno ey'obusiraamu eyakomaawo neyeyita Masih neyeyita Imamu Mahadi al Muntadir nga twabagamba nti Mahadi bwowulira erinnya Mahadi ng'ogyeko amannya g'abasiraamu aba bulijjo inda shia baina Imamu Mahadi mulala wa inda ahmadiya n'abahamadiya baina Imamu mulala baina Mahadi mulala nafa abasira mahadi nabbi sallallahu alaihi wasallam ago yatugamba mulala nnyo ku mahadi owabashiica oyo yabulira mu mpuku mustamara emyaka emiyitirivu ne qurani yaabwe mushaf fatimiya era bamulinzi mu ggwanga erya yoraka mahadi w'abahamadiya yafa era byetugamba nti min alamaati saatu alkubura obubonero bw'ekiyama obunene twalaba nti omuhamadiya bonna abuwakanya awakanya nabbi Isa okubeera ng'akomawo kuba ye akikkaatiriza mu nzikiriza ye nti nabbi Isa yafa era nabbi Isa mu kufa yaziikibwa nga n'entaana ye eri Kashmir mu katundu akali wakati wa India ne Pakistan era mbu akatundu ako ak'e Kashmir waliwo abaana ba Isirayiri baasengaawo bayitirivu Kamala era mbu bakikkaatiriza nti entaana ya nabbi waffe Isa eri awo ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira nebawakanya ayati mu Qur'an nebazivuunula nga bbu yabeera baagadde okukkakkana nga baliisa amawano nebalaga nti tewali kitonde kyonna kiri waggulu ebyo byemwogera nti bal rafa'ahu Allahu ilaihi Allah yamusitula n'amutwala ila samaa waggulu nedda Allah talina kyasitula kitwala mu ggulu kuba Allah ne muggulu taliiyo Allah ne waggulu taliiyo maadhiratan Allah ne waggulu takola atya taliiyo yenzikiriza yo muhamadiya wabula ffe ba ahlu sunnati waljamaa tukakasa istiwaa rrahman okubeera kwa Allahu tabaraka wa ta'ala nti jaali alhayu alqayyum rabbuna jalla wa ala rabbuna omulezi waffe Allah ali waggulu yo muhamadiya awakanya nti Allah taliyo waggulu wabula Allah ali naffe Allah ali buli wamu eyo yenzikiriza yo muhamadiya era kyovaola bawakanya ekiyitibwa Isra wal Miraj awakanya Isra wal Miraj twalaba obujulizi bwe twesembesa okuyimirizaawo olugendo nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama lwe yatambula سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله نطلب أن أبجل زوبلا أبولا إشيت ومعراج نغتيري مؤا سورة النجم ببوج سمي إجاكولا تي الله تبارك وتعالى يقامب من قرآن تي يلبى جبريل omulundi ogwokubiri inda sidirati lmuntaha mu kifo ekyo ekiyitibwa sidiratu almuntaha yamulaba mu bwennyini bwe jibuliru nga ani amulaba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuba yamulaba emirundi ebiri mu bwennyini bwe n'ebyowaatiro bimeka lukaaga yamulaba wano ku duniya yazirika sallallahu alaihi wasallam n'amulaba neweyayambuka n'agenda mu ggulu n'amulaba omulundi ogwokumeka marata al ukhra omulundi ogwokubiri inda sidilati lmuntaha indaha jannatu lmawa awo nno nejjana eyabalaganyisibwa bwojja okugisanga nabbi naalaba ebiriyo omuhamadiya agamba Isra wal Miraj tekola etya tereyo lwake kya chuwakanya singa kiriza nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagenda muggoro kitegeeza abaye kubyo mupira abaye tebye goro kubagamba nti nabbi Isa tayambukanga kuwa muggoro kati eyo byonna ebigamba nti simanyi bano bambuka muggoro simanyi waluwa yambuka muggoro eyo byonna ino biwakanya taina kubikiriza byonna bayino biwakanya alinalaga nti nabbi Isa yafa era gwe babagamba mu bubonero bw'ekiyama nuzulu Isa buni Maryama nedda baali bategeeza mu miriza gulam Ahmada mahadi gwe babagamba agenda okujja fi akhiri zaman min alamati saatul kubura naga nti nedda baali babategeeza mahadi ono miriza al maw'udi omulaganyisibwa era obubonero bw'ekiyama bwasooka dda obubonero bw'ekiyama obutono obubonero bw'ekiyama mu ddiini y'abahamadiya balaba nti obubonero obunene bwaggwayo kale tuli ku buki ku butono so magezi aga bulijjo otandikira ku kitono n'ogenda ku kiki ku kinene ne bwe zibeera kiraasi P1 P2 P6 P7 Senior 1 Senior 4 Senior 2 Senior 6 University pakeyo ku masters twala tugende ya Muhammad aga nedda ono baby yandibadde mu nasale aina tandikira ku masters ajje ku degree ajje ku certificate akerere paka kulipota bamweyo kalipota kale baba labanti obonero bw'ekiyama obunene bwajjadda wabula ffe tugamba obonero bw'ekiyama obutono bwe bukola ki bwe buliwo obunene tebunnakola ki tebunnajja ebyo nno twabiraba n'amaloboozi agamutw agapuleyinga wano nga balaba nti ekiyitibwa Masihi Dajjal Masihi Dajjal ye tekinoloji n'obwo obunaana obunaala emirongooti gye mulaba gano mativi osobola okwogera ne munno twala tugende omulabako ebyuma ebyo kiraba byonna najja nga abiwakanya najja nga abiziba ekyo nekimuttira enzikiriza ye tabeera musiraamu tabeera muki tabeera musiraamu tuze tulaba enzikiriza zaabwe omulundi ogwayita twalaba enzikiriza y'abahamadiya ku Qur'an al Karim lwaki mbisengeka nti olw'ensonga olwaleero tugenda kulaba ku mpagi mu mpagi z'obusiraamu eya hijja ku ntegeera eyabaki eyabahamadiya oba sheekhu wange gwe njogeddeko naye alhamdulillah musajja mulungi mu nzikiriza saba Allah abeere nga mutukuumira era munyweze mulungi nnyo mu kubeera nga azzaayo obubuze n'enzikiriza zino emboofu ez'abahamadiya basuufi bakhawariji bashiica mu mbeera eyo ne mubuuziza nti owange sheekh abantu kye balaba ekifaananyi ky'abahamadiya nga balaba nti bayina kalimatu la ilaha bwe bagamba mbwe bawogera shahada ne shahada tebamalire ne yaffe oba twakiraba nga balaba nti bw'ogamba la ilaha illa llah ashhadu an la ilaha illa llah wa ashhadu anna muhammada rasulullah baga tubeera musiraamu shahada eba tejjudde hatta okutuusa ng'omaze okuteekako nti era nzikiriza naani nemereeza Ghulam Ahmada nti nabbi wa Allah awo n'obeera omusiraamu ajjudde mu bahamadiya ebyo twabiraba nti bakafara yenna agamba nti mereeza sinabbi wa Allah twakiraba ekyo amakulu nti eno shahada eyaffe eyingiza abantu mu busiraamu si yeyabaki si yaba hamadiya era we mubuzi za kwa ekyo nanga nti teri mpaji za busiramu zonanga wozirabe ttaano nti mbahamadiya jeziri bino bye mubalaba nga basaala balina makanisa gaabwe mwe muyite emizikiti ebigo byabwe wandegeya wa tebali ku busiramu kuba shahada gye basooka okukola ki okutta singa ekyo mukitegeera baganda bange nti swala teyimirirawo nga shahada nfu zaka teyimirirawo nga shahada nki nfu hejja teyimirirawo nga shahada nfu kiraba tebisobola kubeera nga biyimirirawo nga shahada yombofu nga sentofu kale bo gye basooka okumaala ne balaba nti omuntu okubeera omusiraamu ayina okwongerako n'okukkirizaani mireza gulam ahmad nti nabbi wa allah era gwe tulina okugoberera fezamanuna mu mulembe gwaffe guno ale be tubalaba nga bakutama basaala mbu balina ne gye bawa zaka mbu neemakka bagenda kiraba naye nga omuntu abadde buli kibinja kyokubira okibuuza nti watutte ku muhamadiya kiraba gundi associations twala tugende ebibinja ebitwala abantu emakka bye tulina e Uganda ebiyitirivu tuli wamu ebyabantu sekinnoomu ebya kampani nga ebya sekisi oba nakasero oba odi kampala oba kibuli n'abantu sekinnoomu n'obabuuza nti owange wafunyeyo ku muhamadiya wamufunyeeyo n'omutwala emakka kale gobeerawo n'ozibwa n'akuziba akagundi akatambaala nti enehijja tukola enehijja tukola naffe tuli basiraamu aa ebyo ebibuzaabuza omukkiriza atudde mu ddarusu taba nabyo era waliwo eyabuuza wakati ng'abashiya mugamba bakafiiri nga nabo tubalaba wa tubalaba emakka golooza emakka baba bagenzeyo okukola mikolo nga gwe bwogikola nedda kale mukimanyi baganda bange omuhamadi eyo oyo twalaba gye yatandikira enzikiriza ye eyaviira ddalako oyo musajja waabwe mireza gulam ahmad n'abagoberezi bwe kaweefube gwe baateekawo okukyusa ebirowoozo by'abasiraamu okuva ku ntegeera ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam twabiraba ng'era bakuyegebwa abasajja abangereza nga bayambibwako abangereza abo abamanyikiddwa abawamba eggwanga erya Buyindi ne bayita musajja oyo Miriza Gulam Ahmad Al-Qadiyani bin Murtada alayhi min Allah ma yastahiq ne batandika okukyusa entegeera y'abasiraamu nti ekyo kye baleese eddiini era nti Miriza Mujaddid agenda okuzza obuggya era oyo Miriza yatandikira mu mbeera ya kwagala kubeera nga bakyusa ekiyitibwa Al-Qibla gye twolekera obwerokero bwaffe nga tukola ki nga tusaala anti olw'okulaba nga makka obwonoonefu simanyi tekyali ku mulamwa Allah kwe yagisiza kaakati ate obuyonjo n'obutukuvu buli mu kitundu ekyo ekye Qadiyani ewazaalibwa omusajja ayitibwani Miriza Gulam Ahmad n'olwekyo bwe tutunuulira ku ntegeera y'obusiraamu ku hijja okusookera ddala mu bufunze yabuuzibwa sheikhuna Abdul Aziz bin Baz rahimahullah rahmata wasi'a ennamula ku hijja z'abantu si buli nti akola hijja ebanki ebantuufu nedda waliwo abeetwalayo nga babadde tebalina kugendayo waliwo abeetwalayo nga babadde tebalina kukola ki
kugenda yo abamu betwala yo nga bashiriku kiraba bambi ababatwala babeta tebamanyi shiriki wabo avudeyo wansi azina akasente aina buli kimu kalogira nti omulondo olenzikiriza yenga tokola otya tomanyi nomugamba nti iyo visa tambo tiketi sasula tugende natukeyo nakola emikolo nga yabiraba nakomalaga nti ebintu bino bifaanana ngaebyaffe nalabye ejjinja naffe tulina amayinja kasozi gundi nalabye okudduka naffe tutera okudduka mu kiro nga tusamira nalabye bifaanana ngaebyaffe byennyini nalabye okwetoola naffe twetoloola embuga kiraba nga mushiriku abo bangi noyo gwe mwalabye omuddugavu gwe batulaze ku butambi nga yagenze neddagala ku haramu kaddugalayi neddagala lyeyesibiridde yaga omushiriku akimu eki ku nyumba ya Allah Allah namwolesa mu bantu kuba tebalina kusemberera masajid Allah mizikiti jani ya Allah tabaraka wa ta'ala haram tebalina kugisemberera olw'obushereku bwabwe yadde okulabirira emizikiti ja Allah mayumba ga Allah abashiriku tebaleeta taleeta seminti omushiriku taleeta mutayimbwa nama yamuru masajid Allah man amana billah man amana suratu tauba aye gambe etya nita kulan suratu tauba bikula wawali innama al mushrikuna najas fala yaqrabu al masjid al harama ba'da anihim hadha tulaganyo wala papula ezili yao abayino labirira emizikiti ja Allah man amana billah beba abakkirizani abakkiriza Allah sheikh leeta ndabanga ali mu kahafi sebu tauba eri eno nkulaba obikudde mumakkati eno olaba oli mu kahafi itakila sheikh sebu woba ononya suratu tauba ojena wakolaki awasooka mufune experience mukubikula kulani basiraamu bayinza okusibawo akasente nekakolemu kukolaki okulya Allahu tabaraka wa ta'ala yabeera nga tutegeeza mu Qur'an ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ومشركو ينا تكبتان وكبيران غبيتا ومكولا بيريدا إميزك تجاني شاهدين على أنفسهم غبوبين يني ويجولي لكو بالكفر beka kasako bukafiri nti bawakanya Allah nomu waka Muhammad bacha samira bacha inebi ubu wangwa bacha yabi abalungu bacha yabi nyimbi bacha kula chibyo ulaika habitat amaluhum wano Allah na kula ganti umushiri kwe mirimu jejo na java kuzi Allah kula atia emirimu jawe Allah jisazam nakugamba nti wafinnaari hum khalidun ne muliro bakugubeeramu lubeerera naleeta wano naga nti innama yamuru masajid Allah abateekeddwa okuyooyoota okuddaabiriza okulabirira emizikiti ja Allah man amana billah akakwakuliza akasookera ddala ku yenna aina akakwate n'omuzikiti aina okubeera nga man amana billah beba abakkirizani Allah wal yawmil akhir ne bakkiriza n'olunaku lw'enkomerero
kuba abashiriko tebalukiriza, mushiriko takiriza amanyi nti abatutta yani yewalumbe kiraba man amana billa wa aqamu ssala wa aqama ssala nibayimiriza ssala wa ata zaka nibawayo ne muzaka walam yakhsha illa Allah tebati ampe uzabika tebati abakabuna tebati abajumba tebati abasamize tebati alubale tebati illa Allah batiani nayo no mushiriku nga atia bulikamu asanzo mukazi nati obwavu nadai asanze mesenge esali eva kukono edda kudio aga hebyo bisirani natya asanze omunyamu mu lujjawo awulidde enkoko ekoko lima ekiro sawa mwenda aga yo mugisale ebika koko ebika eyo ensezi nakasala enkoko ensezi ate nakola atya ne bagisiika supu ate omuseza amusazi entege ya suhul faamu eyo kale Allah tugamba nti bana abakole bakkiriza bawaayo basaala bakkiriza olunaku lw'enkomerero walam yakhsha illa Allah tebalina gwe batya okujjakani okujjako Allah faasa ulaika an yakuna min almuhtadin obaolyawo abo be bajja okubeeramu abo abaki muhtadin abali ku buki kubulungamu nolwekyo baganda bange Allah tabaraka wa ta'ala wanomaaso yalaga nti abashiriku najis abashiriku innama almushirikuna najasun mukimanye nti abashiriku najisi ne banaqida batugamba nti najisi zaabwe nzikiriza zaabwe tuli wamu inagisi z'abashiriku nzikiriza zaabwe wabula si mibiri gyabwe na malusu gaabwe kyobanafiki bakireeta mu bitabo byabwe tya oli waabanga mukafiiri amalusu gesiiki amalusu gesi najisi hakadha n'omusaayi nagosiiki n'omubiri otudde naye ku mu motoka akwevugizeko akwekonyeko siiki tamalaako wuzu wabula Allah kyeyayita enagisi yenzikiriza yaabwe etabakkirisa kubeera nga bagenda okukola ki okukola emikolo gya hijja kati omushiriku takola hijja bw'aba agenzeeyo kyewaggula n'akola emikolo gyonna n'amenyeka tawaafu assaayi baina safa wal marwa oyo agenze okofa bir arafa akoze biru kimu ataddemu ssente ze ayambadde ihram abawumulama bagamba nti hijja nfu la yasihu tebeera nki tebeera ntuufu tugambye ayina essabo naye ntwamulabye akola emikolo gya hijja ne waba asoose kusaala swala mmeka byonna byeba biki kuba abikolera ku kikola ekiki ekikyamu ekifu ekivundu kati ne bajja kutaliku swala taliku swala sheikhuna allama ibn baz rahimahullah rahmata wasi'a yagama taliku swala kufuru taruku swala okuleke swala kufuru al-akbar bukafiri buki bukafiri bunene alladhi yata'ammaduhu kafiran kufru al-akbar akhtalafa al-ulama abamanyi baffe bakyawukanamu abaffe nti hijjaye ntuufu oba sinki hijjaye ntuufu oba sintuufu wayakuna kufuran duna kufuri wassawab anna hadha kufru al-akbar muntu okuleka esswala ekigambo ekituufu bukafiri buki waman hajja wahuwa la yusalli yenna akola hijja nga naye tasaala hijja egyabakoze tekkirizibwa ghayra maqbul hijja tekola etya tekkirizibwa bal intaba idha taba waaba nga yenenyeza Allah yagamba okubeera nti kumuddu waba yeenenyeza fata emina zambi kamala zambala inna Allah yagfiru dhunuba jamia, bwamala okwenenya naddamu okusaala eswala balaga nti agenda naddamu n'abeera ng'akola emikolo egyaki ejahijja, kubeera ehijja gye yakola nga tasaala. Hijja sinki si ntuufu. Majmuu lfatawa, kibuuzo ekyabuuzibwa Sheikhuna Ibn Baz rahimahullah rahmatan wasi'a. Ujulizi yaleeta al ahd alladhi bainana wa bainahum as-sala faman tarakaha faqad kafara. Wa qala aydan rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ar-rajul wa baina al-kufr wa ash-shirk tariku as-sala. Rawahu imam muslim fi sahihihi. Innamulaku yatasala kijaina yabakoze batya bajigobye bajigobye rwachi to sala. Fatawa tulajina daima yeyo ya ibuzi wa kuchibuzo cho mukafiri yenna okola hijja. Mukafiri yenna waba koze hijja alamurwatia okwanu kula kwawe bala ganti thabata ani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam chikaka fukuva kunabi wa fi muhammad sallallahu alayhi wa sallam anahu kala ya gamba bunia al-islami ala khamsi شهادة أن لا إله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الله الحرام. نبالغ أنت ولو حديثي فذكرها الله بعد الشهادتين. الله يدير الصلاة ناجرنا نساء شهادتين شهاد مكة إبري. نبالغ بيساوه كم يويو أتسالة agamba nti noyo abatasadde swala naajireka obwetteeka bwayo era naye ne bamulamulako nti hijja isinti era ayina okubeera nga lwaba akoze tauba n'atandika ossaala addeyo akole hijja endala kubeera yagikolera wabweru w'obusiraamu. Wa ammal kafir, wabula ayina ezzambiri obukafiri obukaafu obw'ekikolo tugenzo la mushiriku mu yudaya mu nasara muhammadiya mu shia bagamba nti man hajja wa huwa kafiran kufuran akbar, oyina abakoze hijja nga mukafiri obukafiri obunene hijja ye wayara makbul tebeera nki tekkirizibwa bitifaqi lulama ekyo nno kyegattibwako abaki kyegattibwako abama teri manyaga nti pita wakola hijja nki tufu kayi wetuze namuleno kwa kunzikiriza za bahamadiya betwa maladola banti siba siramu ngalaji negambi nti buli mukafiri yenna waba koze hijja hijja ite banki te bantufu era tajifuna mu mpera masoga Allah bebo Allah bali sisin kanyebe byabakola. Wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura. Allah jalla fi ole mirimu jawajaji fule mfufu efumuka. Aba hamadi ya kuhijja integira ya buyenu yataqiduna anna alhajju alakbar bagamba nti hijje singu bunene huwa alhajju ila alqadiyani wa ziyaratu alqabr alqadiyaniyu. Hijja ekyasinze obukulu ye muntu okukola hijja n'alamaga n'ateeka mu transport we ssente ze n'obudde bwe ng'agenda mu kifo oba ku kaala akayitibwa Qadiyani. Qadiyani kyalo kiri mu India mu province ye Punjabi nga bwe twalaba gye bazaala Miriza nabbi wa Bahamadiya gye bamuzaala omwaka lukumi mu lunaana asatu mu emeka asatu mu ttaano mu mwezi ogwokubiri kumi na ssatu ngezezaali ennaku z'omwezi era eyo gye yazeekibwa gye yazaalibwa kaala ku Qadiyani era gye yazeekibwa mu lukumi mu lwenda munaana nga yafiira ku myaka nsanvu mu esatu omusajja oyo nabbi wa Bahamadiya. Kati Abahamadiya yabateekamu entegeera egamba nti yenna Omuhamadiya ekifo kyalina okuwa enkizo nga tannawa Makka na Madiina Qadiyani. Qadiyani lwaki
olwensonga ayina enzikiriza egamba nti qadiyani kyekifo ekiri muqaddas ekyatukuzibwa, kuba Makka ne Madiina bifo byajjamu enkyukakyuka etali ku musingi gwa bwannabbi. Kyova olaba era Miriza ne da'awa ye n'abamugoberera bo bakyatula kaati nti ono Miriza mujaddid era obuhamadiya bwajja kujaddada ki kuzza bujja eddiini eno ey'obuki ey'obusiraamu. Naye wanahnu musilimiini, fe tuli basajja basiraamu, tukkiriza nti kullu man idda'a an-nubuwwa ba'da wafati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fahuwa kafiran, abeera muki mukafiri. Yenna agamba nti nabbi niwoga nti nze nvuddeyo ndi mujaddidu wa ddiini nzize kuzza bujja, tetuganye weeyise eki nti ndi nabbi, tugambirawo nti kola tawuba. Oyinza obuba obyogera nga tomanyi, ngaobutamanya bwe bukola ki, bwe bukusumbuwa. Kola tawuba. Akyenjogera nkimanyi, siri jahil. Oba okyali mwana muto, olina emyaka emeka? Nga tukubuuza. Ndi musajja mukulu, ndi myaka ana. Nga tukubuuza, oli mulamu? Obwongo bukola? Toli majinuni? Toli mulalu? Kuba abo tebavunaanwa bonna benjogerako mushariya. Sharia esooka neebazaako ebbali, obbawaako hukumu, okubawaako enki ennamula. Tetusooka balamulirawo, tusooka babuuza. Omwana omuto tavunaanwa, omulalu ekiwuledde eyeebase akaza kategedde sheikh sooka n'omubuuza nti ssebo ogambye oli nabbi, olina emyaka emeka, tya nina n'abaana awuvaawo, olina amagezi tya, mwegali weebase oli otunula ntunula kola tawuba, byoyogera obimanyi, mbimanyi. Omanyi nabbi kye yagamba, ye wa khatama nabiyin, eyo aya eri mu Qur'ani naye nze ngimanyi nti eyo empeta. Allah yali amugamba Muhammad yakutta empeta y'obwannabbi, wabula tekyali kire kitegeeza nti yasembeyo mu baani, mu bannabbi. Muhammad yali agivunulamu mpeta. Muhammad yakutta empeta y'obwannabbi, kiraba ye bwakitegeeramu. Kati n'alaga nti yatumibwa olw'obwetaavu obwaliwo ng'eddiini efudde, tekyalimu musingi, tekyali ku mbeera gye yaliko. Allah mbo n'amutuma olw'obwetaavu, n'amuwa obwannabbi okuva e Kadiyani awo mu Hindiya, ng'era Abangereza bamukuyega nti agenda mu maaso, oli nabbi, genda mu maaso. Kati ffe tukkiriza nti man idda'a an-nubuwwa ba'da wafati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fahuwa kafiru, abeera muki mukafiri, era omulimbisa wa Qur'ani ne sunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Era neyo hijja gye bagamba alhajjul akbar, ti hijja ekyasinze, ekigambo kyabwe bwe kiti. Waliwo Muhammadi y'omugwe nayogeddeko naye ku nsonga za hijja, nagamba nti naffe hijja tugikola. Oli wamu? Tukirize nti bagikola ki? Bagikola. Naye mu kugikola kwabwe siba ki? Siba siraamu. Siba siraamu. Kaakati mu kukola hijja yaabwe baga nti nedda hijja tugikola, naye si kyekifo ekikola ki? Ekisinga. Ekye Makka ne Madiina si bye ebifo ebisinga, wabula ekifo ekisinga yeeyo ewaatumibwa Miriza Ghulam Ahmad Qadiyani. Noolwekyo yenna aba n'enzikiriza eyo ng'alaba nti Qadiyani gye baaziika Miriza oba gye yafiira oba gye yazaalibwa, fahuwa kafirun, tewali kubuusabuusa bwawakanya emikolo gya hijja emituufu egyatunyumizibwa, egyatutegeezebwa mu Qur'ani era negikolebwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, anaga nti khudhu anni manasikakum, oyo aba abiwakanyizza mukubeera nga abiwakanya ku mutima gwe ne mu bikolwa bye, munnange tabeera muki? Tabeera musiraamu.
Naam, abahamadiya buli mwaka baina urukungana lwebakola nadali yomuhindiya kadiyani obe bungereza ewali ekitebe kyabwe ekikulu buli mwaka bakungana okuva mawanga gense eyo gye balina abantu baabwe nga Uganda ne bagenda bwe kye bayita Alhajjul Akbar n'amannya amalala ge bakisiiga ow'ebbali gatayinza kubeera nga amanya kujjako ng'omaze kuyingira buki Muhammadiyya. Ebigambo ebyo tujja kubikomyawo. Muhammadiyya takkiriza hijja, tuli wamu, takkiriza ki hijja. Kuba waba agobye hadithi, agobye ebigambo by'omubaka, agobye entegeera ya Qur'ani, twalaba entegeera ye ku majinni era akikkaatiriza na liiru. Ane mbabuuza nti bannaye, ogamba nti amajinni bakitiriya ne virus, era ne nkusomera aya egamba abawalimu gye batusomera buli juma kumpi, wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Guwategeeramu nti amajinni virus, obuuka bakitiriya. Kyewategeeramu musajja gwe Omuhammadiyya, nga Allah ddala ddala yali ategeeza bu virus obwo, tewali nsonga yatutondesa bakitiriya ne virus okujjako kusinzaani, kusinza Allah. Nti ye nawe bwino sinza Allah ne mugamba okay, kyotegeeza nti singa tebusinza Allah agenda kububonereza, nga Allah we yakyogera nti walaqad dharana li jahannama kathiran min aljinni wal ins. Allah yateekerateekera omuliro gwenovvonolamu yaguteekerateekera virus ne bakitiriya n'abantu. Aya endala gyogyosanga mu suratu Rahman wemba seerabidde, Allah ajja kugamba nti ya ma'ashara aljinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu yawma alqiyama. Ngaleseo athaqalani ebizite ebimeka ebibiri ng'ebisigadde ebiwuka ebinyonyi ebisolo Allah abifudde ki torab abifudde ttaka. Hamadiya ne mubuuza kyoga mu Qur'an yomu Allah taina wayogerera kubiwuka. Bw'osoma ayati ezo ezoogera ku biwuka obiyita otya? Kiraba olyoka omenyewo nti ebitonde majini tebikola ki, tebiriiyo. Mubuuza Ibirisi temumukkiriza nti gyali shaitaani? Kuba ffe tulaba shaitaani obujulizi Allah yagitonda mumaki, kitonde mumaki, mumajinni. Wa khalaqa aljanna min marijin min nar, Allah yatonda amaki amajinni ago ngaki nga gava mu nnimi zaki z'omuliro. Aye tugamba min aljinnati wan nas, otegeera munti obuwuka obwo bwe butulabankanya virus ne bakitiriya. Wallahi byonna ne bimuleetera nga shaitani yamulagadda akakubo gye yamusibira mu kizikiza, tasobola kukola ki, tasobola kukkiriza. Ensonga esembayo, ensonga esembayo abange, waliwo ebigambo si birungi. Kyensooka obbagamba si biki, si birungi. Nandipulinze eddoboozi kuba bwe twogera amannya baga nti kakati ate erinnya olyogera lyaki, erinnya olyogera lyaki, erinnya lireke. Nanditaddeko eddoboozi ne nayo kandireke olw'ebiseera. Waliwo omuwalimu da'awa ye agitambuza bw'ati, ng'atambuza mugulu gumu kulagira abantu birungi ebibi tabagambako, era nga bagamba nti aa eswala gisaali osigale mu minizo,
nyo mwenge go esola jisari chilaba yale se vigambebe bibiri vigambebe bibiri we yavirese ngeze kwa miniboksi ye na ntegeza ntia abuli muntu ye na ine ntegeira ye nyo mwenge sola nga bosala yambala nga buya gali nkuna mizo sola nga bukoloti
aya nagisula
bubusala ntegeira yesi aya bintu bya ntegeira ye
kati ya toro aya bagita
kati basilamu ayo da'wa si ntufu da'wa ntufu Allah tabarak wa ta'ala ayati mpitirivu mu Qur'ani nga abawali mutuina kutambuza maguru ameka maguru abiri amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkari kulagira birungi ebitofo na kuziiza biki na kuziiza bichama kuba abana ba Isiraeli Allah yatulaga nti lu'ina alladhina kafaru min bani Isra'il ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam lwaki bakolimirwanga Allah isa kunimiza bannabbi abo kanu la yatanahawna 'anil munkar Allah basa kechi kolimo che bali inga teba kumakuba ntuba nawe bichi bebe bichama katifi Allah ya tugamba ntikuntum khayra umma ukhurijati linnas ta'muruna bil ma'rufi watanhauna anil munkar buli aya yonna jola bange ilikonti ta'muruna Allah zake mbele yoku biri watanhauna anil munkari buli aya jojo kusanga ni ahadith zomu baka wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari kilaba yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khayrat kati ekigambo ekigamba nti nyo mwenge nga busala hadith yajja nga nabbi wa fe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadisi ntufu eva kuba sahabi abajiwe abawerako nga bonna bajinyumya Amr ibn al-As ibn Abbas ibn Umar ibn Amr radiyallahu anhum jami'a nga bonna batugamba nabbi wa fe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rawahu ibn Maja ila nga nabbi ya gamba sallallahu alayhi wa sallam man shariba al-khamra yina abanywe domo ki na tamira n'okutamira kasanywe domo yenge lam tuqballahu salatu arba'ina yawman sabahan wa fi riwaya Allah takiriza swala za mudoyo mwenye wo mwenge okumalinda kwa makumi ameka okumalinda kwa makumi ameka wa in mata echo wabaki firiddeko ne swala zenga zisala dakhara aljanna dakhara an-nara ayengero muliro gwani ayengero muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala lam tuqbaru Allah salata Allah takiriza swalaze 40 yawman ukumalinna kwa makumi ameka ukumalinna kwa makumi ana kali sheikh no gambo muddu jali nyo mwenge ngawusala yambala minizo nga gusala omuddu mutegeeza okunywa omwenge kiri hara nene swala tekoletya tegana otambuza amagulu abiri omuziyize ekibi tizambi ale n'omulagira akole naki n'ekirungi naye okugamba nti gwewe okubirako eno abamuleke amubaleke kasita asala n'ozimbira ku swala nuleka webikolo ebizito omulaga nti swala yo gyosadde kati bwogamba obwobwerere nti asale nga bwalabye asalire mu lugoye ndwayagala banafiki bogera ki ku swala yo yasadde nga tabisse bwerere ebigambo bijja kwabo abasale swala zaabwe mbakyala ng'ebitundu biriwa biriwa bweru hata n'ebigere waliwo abamanyi abalaba nti omukazi singa aleka ebigere wabweru swala nfu bigere bugere ngeno waggulu yenna abiseeyo ku mutwe amatuwa amabeere agabise olubuta olubise kabina akabise amavivi agabise aleseeyo bigere muswala amanya bamubalaba nti swala eyo singi sentufu era nga nange kyekigambo kyenagenda nakyo nti swala efa swala y'omukyalo oyo abane balamula enviiri zino eziyitamu kaviiri jasi akaviiri k'omukyalo yitamu obuyisi mukakaaya nekalabika mu swala swala ekola etya efa illa ma dhahara minha baali bategeeza kyenyi nabiki nabibatu kati oli naga nti asalanga oba okuna masala nedda basiraamu daawa eyo sinki daawa eyo si ntuufu tugitereeze abawalimu bamwe mubaagala naye banaatambulirawo bagenda kubasuula mu mbeera etali nki etali ntuufu n'ekigambo ekirala nakyo kisansaana nnyo kale kyasansaana nnyo simanyi oba kikyaliwo ekigambo ekirala waliyo omuwalimu ye omulala yayogera ku kiyitibwa alkazai ekimemeya naye ekimemeya fe tukimanyi nti zambi mazambi Allahu tabaraka wa taala tayagala kimemeya naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yaziiza ekiki ekimemeya sawa musajja yakisaze oba mukyala yakisaze oba mwana omuto gwokisaze ekimemeya tekikolaki tekyekkerezebwa naye ate tetulina kusukka kuddaala nabbi kwe yakisa sallallahu alaihi wasallam hatta oli atuuka okugamba nti ekimeme yaba kisaze bw'aba nga akudde mu kikolobero ekyo tuhalaalisa omusaayi gwe amakulu nti asaze ekimeme ya omuwalimu ye agamba tukkirizibwa okumutta n'okutwala emmaali ekyo ekigambo si kituufu kakibeere nti omuwalimu munene yakyogera wabanga yaseerera yaseerera bwabanga akiriko ddala si kiki si kituufu basiraamu eri ezzambi ly'ekimemeya tetutuuka kuhalaalisa misaayi gy'abantu kyasaza ekimemeya tuhalaalisa omuki kuba tewali bujulizi tewali bujulizi bwetugamba nti asaza ekimemeya tusobola okuhalaalisa omusaayi gwe tuli wamu nedda era woba okirabye tugamba nti ntutte ekigambo kya sheikh nedda bw'aba yaseerera mumanye nti yaseerera wabanga akiriko nga ddala akikakasa si kiki si kituufu si kituufu basiraamu ebigambo ebyo ebibiri twewale twekeke okutambulira mu ntegeera mu eyabakhawariji n'entegeera eyabamurujia bamurujia beebo agaagwe takuwa bagamba takuwa hauna akasitaina takuwa mumutima ebyo ebisigadde nammwe abantu temubajajinga ebintu ebifaanaganako weebityo ali wetwogera bina abamu bagamba nti aa anti kati bali balina abantu bangi gwomanye ekikeme ekiri mu kubeera n'abantu abangi waliyo oyinza oleeta omuwendo nga allah ayogera ku bangi n'aboogerako bulungi mu qur'ani abamu yaboogerako bw'ati abamu bwe yali ayogera ku bangi yagamba walakina akthara nnaasi la yashukuruun abo bangi abasinga obungi mu bantu la yashukuruun tebeebazaani tebeebaza allah ewala n'agamba nti walakina akthara nnaasi la yaalamuun abasinga obungi mu bantu tebakola batya tebamanyi la yaalamuun tebamanyi awala n'ayogerera ku bangi n'agamba nti walakina akthara nnaasi la yuminuuna abasinga obungi sibaki sibakkiriza ewalala n'agamba mu qur'ani era ngayogera ku bangi fa aba aktharu nnaasi illa kufuura kiraba abasinga obungi bakafuwalirani bawakanyi bakafuwalira allahu tabaraka wa taala ewalala allah era n'aleeta abangi wa aktharuhum la yaqiluun kivuunula otya ekyo abasinga obungi la yaqiluun tebalina magezi kali nga gogamba nti anti bangi anti bangi nedda basiraamu enamba yaobungi oli nga bangi biki biki nga bali ku dhalaala teweesa maani ibunu uthaimin kyeyagamba rahimahullah rahmatan wasiat alhaqu ma qama alaihi ddalil agayitibwa amazima gegagaliko obuki obujulizi
مقرآن نمو السنة النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم وولا تغيتي ومزيمة تروكبا كلكم يينينكو يانجا نينكو يانجا يابتي يابا أنتو. وبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.